ukuthi ihamba kanjani impahla le? Oh nayo asaba. Abala bangakubena bani bahlalisa kabuhlungu la kanti nibuyaphi mina? Eish. Abiza umakhavela sikhiphele utshwala lapho. Oh zama uswe. Napitizela man. Ningena ngapha niphuma ngapha. Kanti kwenzakalani man? Kalo mntana naye uyangifuna basangifuni ne. Enhle kwenzakalani. Hayi mina ngizolungile. Sapa. Ngena la kuphuma la. Ngibolekeni noma yizuka. Suka. Umntana omuhle uyangithusa. Umngane uphapha kakhulu suka. Hayi man. Ngena la kuphuma la. Ngibolekeni noma yizuka. Suka. Umntana omuhle uyangithusa. Umngane uphapha kakhulu suka. Hayi man. Bheka le, bheka la. Ngifuna wena kade wena ufuna bani?
Ufuna bani?
African woman all the way to the toes. Tell me ukuthi what do you know? Ay, bheka le, bheka la. Ngifuna wena kanti wena ufuna bani? African woman all the way to the toes. Tell me ukuthi what do you know? Hawuzwe, ngena la, phuma la. Tell me, ngena la, phuma la.
Uyangena noma uyaphuma
futhi? Tell me ukuthi phuma la. Ngena la, phuma la.
Ay,
ngena la, phuma la. Ngena la, phuma la. Ngena la, phuma la.
Hawuzwe. Amame. Hayi nje ukuthi ngizolulungisa mina. Asana.
Hayi.
Sacha vela nothing hecti.
Awuzwe. Zwe. Zwe. Awuzwe. Siyenza kanje.
Awuzwe. Zwe. Zwe.
Awuzwe. Gena la, phuma la. Genala, Pumala, when a man, Genala, Pumala, Genala, Pumala, when a man in Genala, Pumala, Genala, Pumala, Genala, Pumala, Genala, Pumala, I wear Genala, Pumala, Genala, Pumala, Genala, Pumala, when a man in Genala, Pumala, Genala, Pumala, when a man in Genala, Pumala, Genala, Pumala. Genala, genala, pumala, uzwege. Yeah.
Nithi yama kanjani mpahlale?
Uzwege. Genala, pumala. Tell me, genala, pumala.
Genala, pumala.
Tell me no good. Genala, pumala. Genala, pumala.
Ay,
genala, pumala. Genala, Pumala, Genala, Pumala, Uzwege, Genala, Pumala, Tell me, Genala, Pumala, Genala, Pumala, Tell me no good, Pumala, Genala, Pumala, Ay, Genala, Pumala, Genala, Pumala, Genala, Pumala, Uzwege.